Nashville.
Tous qui se my name is King, Chapon Bayaman. Get boys in the building.
It's Jackson on the one, two.
In the city, see that. What if February? Who's the better? Now my party party in Yanga, February. Wati pinzi marapa vambosoya. One room studio wakai vambosoba.
Na bwelo chinda kemu hapa nilimu maseti. Ngufulo ziwa teta choka hapa iwe stupid. Nivela hai munga ntegelimu mwamba. Na lapila kukwaya ulegebe ukamba.
Wati flower na vasani gira sanika. Oto tuni wanvera ya vapanika. Boko na vapasa wanvera ya vakazika. For rapa na ine vakai vapanika.
Choka hapa iwe kamuli ya unga. Seni mbiri za kale kukali ya zamunda. Mufanika kutaja but still si muonga. Dine niliko fuza mzako chaonga.
Dine nili chazi kwa tifonia sila patri. Uchosa uba ropa rangi ya matraki. Gemu ni munda kunichira ni kukorola. Sembe nine kero sembe siva ni somola.
Nili na ukali ngashimai ni mupiti. Nefoko ni kamenya vama faka palipiti. Mavesi yao siya kwa namveka siki. No mata hau wama kama ndine fwiti.
Kiki ya vale mesa wafuni kama snea. Na chombo wavali kapoenda na kuslea. Depo za jewa kwa tini kapepim. Kwa tiifa ile boy niliteti.
Amuna ngao wanasa ino no kufa. Kuwila game apa ndiye chetirisha. Njiwe hate every time muni hatinga. Njiwe fake rapa patufuna kunitisinga.
Suri kudu za sofuna kunitisa. Lili kudu za sofuna kukupita. Ukamba unga nije suzi wa mweni wapira. Nikamba ninga kuje sinizi wa mwumbekela.
Jemwana mayati nina kulila mukombo. Ni communication ni semu janki pa mfioli. Kufuna gelo chenzeli kwa tifkoti. Kusomole la gelo kuseri kwa toilet.
Halo halo kembo ushe unga kwani senga kwani sama rapu. Ushe unga timbe na timbe. Na bakali iyo woi valiku.
Valiku
valiku valiku valiku. Vasonte vasonte vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte
vasonte.
Peze pali line yate 90s. Pagi kayo niki Tagana chana tepayo. Era Zambia King Saja Gachu. Niza hapo. Era Chip Jonah. Chuski sedine tepo tayamani. Peze pali line yate 9.
Head boys in the building. My name King the building. Eyo kucha malume jailo. Commander Isco. Black Lip. Chichis I see. Eyo Alpha. Manager Zarabisi Amau. Cherry Young. Standard man.
Yo Gary, I got you. Boss boy iba mwinga apa ute. Ayote mwachane. E like Kenga bro.
Rap way got you.
Production.
I'm
Deji Swag Music.com.